Wheezy.
We have a lot of things, but we don't show. You know what I'm saying?
Tulivyo tofauti walivyo, walivyo tofauti ilivyo. Tulivyo tunaishi tulivyo, walivyo hawaishi walivyo. Tumezaliwa swazi mafuliko, mapambano kachazi magubiko. Hela zetu nyeshina kwenye biko na shangaa kileta makasiriko. Kipindi iko, mianga iko, tukua matajiri kama tiko tiko. Sabufa na jiko geto sasa ndipo katukataka fata pesa ilipo. Akili kama Captain Filippo, kwenye ima tukulaza mwandiko. Shout out mamangu kwa ulipo, game bado nalifanya kuwa simple.
Squeezy tukitoka gang gang, gang gang na mavien veni. Captain is soki Ben 10, Ben 10 waka pembeni. Come to me kwenye top 10, nimeta wala bila kampeni. Kausheni swapi kausemi, eti nikoseni wapi kapsheni. Hakika, nikichagua kazi ujue stack hela. Nikiomba mvujo na umbrella, game imetulia kisela. Kicha tulilalia machela, usoni hingos daftari ndio mana tattoo. Tulichola kwenye kuta za jela, lapinye lele na baba Nelson Mandela.
Vile limepitia mengi bana, na magang gang kama tupo msibani. Kichani na black padana, any no standish kama vile Flash Montana. Drug dealers na kibagging alone in the back. Macho juu kwenye nguzo za wireless, zina bembea kumbas. Miso mzawa toka since then, nilifika na puzzle like this my people. Nimesh na watu walo nivunja moyo mbaka uka change my bigo. Nikikumbuka wanangu kupita tu kwenye peg yangu ilikuwa ni mzigo. Nobody so billy, nibo pe mando, ili mo mfono Davido. Nikasku waka left no catch at a tuki, ni mana nilipata kwa kubaka. Vele ba kibi no master, date beda mke wa mtu lakini seje wai kudakwa. Kesi zedi apanya lodi, staki kule koni, mina waza koni. Na ukijiche ganya kisu kwenye body, sema thanks God, mbaka nika change.
26 ipo juu ni cheki mgongoni ni meota mbawa. Kubwa ni dawa kino mzawa. Awasa nini kama likoti la babu ndo mana wako si chawa. Gusa gusa kwanza napita kwa pusha. Na vuta vuta chana kondo usiku ni chui ndo mana na ficha makucha. Ajui ku rap wana rap katuni. Ani somi na rap ki rumi life ki uni. Bebe ki bowza nini sabuni. Vita vinaendelea kuna kugush. Chafu zinapotokea hakuna wazush. Dani mezaliwa, pipe mejaliwa, flows mebalikiwa, mtani sukataliwa. 26
Isi kazi za kwetu watoto wa kiuni ndo mana kila mtu anapenda. Grand El Capo mistari ni mingo tuzana kila mda anapenga. Tulisa boli kijena mdogo isota mamlaka kipenga. Wepia fundi sile mala yopo chungi mbao suna chunga ngenga. Iku wazi mindo niku mbele nyuma kuna rappers wana kiss yes. Taki minuka za dakin yes. Naza kukopi baba Pinterest. Wapo ambona nipenda na nkige uka nyuma unasema kaka keep chasing. Michano mingi na nanipa pesa ndo mana unaona keep changing. Dripping, drinking, sipping, tripping chume na fly not shipping. Skipping nikila chikula chote na kula na mpishi. Pochi kama ardhi ya kiarabu na mafta utasema misri. Jana tuka nitukana leo kapotea you copies missing. How many days katika wiki utateseka siku saba. Usawa zamani ulikuwa msela ndo mana ulikuwa unakaba. Miji tubaya miraba ni mingi mingapi hesabu ya chaba. Haba na haba ijaza kibank so mdomo wa bure ni branda. We out here Kapo. Petty money rasta
Shabby Tozy
I'm yours.
26 life
over.